Ripoti hiyo ambayo tukienda kuandika kuanzia kesho, if it doesn't meet the expectations of the Kenyan people, hatuta hata ilete kwa bunge, because without our signing haita kuja kwa bunge. Ni wazi tusipoweka sahihi hawezi kwenda kwa Sifuna. Kama Ruto asikii mambo ya Kalonzo na Raila, jameni, atakataa kusikiliza ya maaskofu. They are very clear, walikuja mbele yetu, if you remember Eugene, repeal the Finance Act. Wamesema hiyo, kurepeal ni kutupilia mbali.